mdomoni kuweka ya karima ya maulana ya utifa iwe mula
basi basi natishungika tu natishungika White, yeah, Beyond Production, Lee Kibo, Nomere in Tanzania, Wapitana top from Akudo Impact, Nasikia, eh? Masindo Ali Kibo, Promoter Bonga, Promoter Mukubwa.
Ali Kiba, nombre E, nombre E, in Tanzania.